cali cali, cali cali cali, cali cali, cali cali cali, cali cali.
Lord, London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood with forever, be a senor. Top of the table, nataka kuona kichapo ya leo. Bukayo Saka kiwa kata, kata kata kata. Tuko kadi games in mchezo. Raya, kumfunga ngori rocket science. Na zubi mendingo meimara. Kali fiori ovalapa, disaster. Defending, ningumu kama timba. Mangalis, akiwa na saliba. Tutawi, tunangoja tumasa.
North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood with forever, be a senor.
Katia Manu National, nikani kali katia Manu National, katia City National. Zina tushindi ya ligi. Wakatuongea refari. Katuma mwanawe Jesus. Save us from suffering. Invincible. Aroma kama yetu impossible. Kati kati tuna rise, rise baby.
Tuna rise, rise baby.
Gyokores. Piga bao weka mikono kwa face. Arsenal till I die, die baby.
Till I die, die baby.
No. It's our own, and my heart will leave you never. My blood with forever. Be a senor.
Katia Manu National, nikani kali katia Manu National, katia City National, nikani kali katia City National, katia Liverpool National.
Kali kali, kali kali, kali kali, kali kali.